best way to be juggling. Every day in the hood we be struggling. To lead you to so when you hustling. We just trying to get a cash, no more suffering. And when the rent keep doubling, to nanda race, to namuda waku cuddling. With the ones, na injia, to lishe ya mean. I tell one gumu to na force, cause the masculine, yeah. Nana shukuru niko hapa, tangu ni nakua, always wanna be a rapper. My whole life, I was living like a trapper. I don't brag about it, cause it never really matter. Pesa isa misha fanya, wani snitchi marafiki. Lisi wana kumbanesha na mimi kinafiki. Savi wakinyona, kila mchongo unatiki. Wish ngeko down, ila mchizi niko fiti. Sindu wale mungu amesha tubariki. Hato fanya nini, atuwe skurudi kwenye dhiki. With the ones, any confidence is speaking. Wesi kutushusha, tu hivi hivi. Sababu ya kufikiri what we lacking. Kama winga na vopita juu ya chaki. Ukiwa mjinga bila control, lazima utapigwa bambi. Real nigga wala sijigambi. Mjeshi wa ukweli shajitoa na sogopi mipopote kambi. Awani juu ila wanataka kunipima. Atufanani na ndumana mimi kaa kimia. Bada pesa tunataka shima. Wezi kunizuia nkilipuka. Shit is heavy kama Hiroshima. Oh my soul never fold, I'm the chosen one. One of the ones, look what I become. Yeah, how can I forget when it was only last year. Milango ilifunga na the vision so clear. With them ones na mitatu chef kia. Japo nafiko na chukia bado si tunakazia. Hata sipo kwepo saute wezi kufifia. Mitai na minia nao hakuna chakofia. I let them know kivo vote tutafanikiwa. Wala tujali kuchelewa tushikaribia. Yeah,
with them ones for sure.